ድሬ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ከሰት ምርገወን ጠለነማ ከከበጀመኒ ኡላንቱማን ሴራ አከጅራቱ ጀጀቤ ሱፍ ቀብዬ ጅሩ ከነፍኬ ሳቀቡ ውጥኔን ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤችአር ዲበቶኮብ ዲግደኒ ሰደ ጀደሙ ኮንግረስ ዮካንሞ መነመሬ በከቡ ታት ጥያቴ ከሌሰ ሰገሌ ጉቱን ደብሬ ጅራ ከውጥኔን ሴራ ከነጤሰን በከቡዋን ኡመታ ዮካን ኮንግረስ ማን ክሪስ ሚዝል አንጎን ከብሮን ሙርቲን ኩንፉለ ተሙት ገመቹ ሳኒ ኢፍሰኒ ዋይ ኡመተ ኢትዮጵያ አከ ኢመመንዱ በተኒ ጅራን ኡመኒ አከ ውጥኔን ሴራኩ ሚልካው ፈልማቱሬስ በከሰለት ተርገሜ ገመቹ ሳይብ ሴጅራ ገምብራቲን ሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሙርቲን ኩን ከየሮሳ የገሚቲ ካንተው መልሌ ሚት ጀቹዳን ዴቢከን ኔጅራ ትግስቱ ሱዴስ
The rules are suspended. The resolution is agreed to, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Nishayinsota manamare United States, gama demokrati tifi republikani ra deggasa gamtaya nargate, witinen sera halak abinsa mirgat alanamati fi, demsa ijarsa demokrati itopya sirre surat fundisfate, kalesa manamare United States itikachutan, sagale gutuan, ragas famer. ወጥኔ ሴራ ተኩላ መሰደጅ ደሙከና ወጨኒ አደድሩማ አደን ስፖንሰሪ ታውጣን ሆጀቻ ተንቱራን በከቡአን ኡመታ ጉድነኒ ጀርሲ ክሪስ ስሚዝ ካሌሳ ሄሮ ወጥኔ ከነ መናፍ ይሄ ሰንቲ አከለጀ
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in Oromia and Amhara regions of the country they were led by youth seeking opportunity political reform and more participatory
ሪዳዋን ከራነጋ ሄሮ ኢራን አብጀጄ ሰመን ቡልቺ ሰወናኖ ቢየቲ ኦሮሚያ ፋማራ ከሰቲ አከ ኢትዮጵያ ሙደተ ንበክና ደርገጎተ ምርጋፍ ቀርሳዋን ይጅረም ሲያሳብ ድነግደን ደረኑ እንደርማች ሰከሉ ከነም በርባደኒን ሆገነመን ሂሪሮዋንኩን ሞቱማንሞ ሁምነጊታ ሆልተን ዴቢከኔ ሁምኖተ ነገጉም ሳሞቱማቲን ሂሪርቶ ተኩመቶኮ ኦልቷጄሰኔ ሰናኦል ከነን ታንሞኒ መደሰመን ከነን ኩበኩና ለካው መንሞኒ ሂደመን ከብሮን ሄዱ ሙፈና ሳኒዱ በቹ ሳኒቲን ደረረመን ካን መናፍቀው ፍራቡቃን
ከናፊስ ወልት ኢፌን ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ኢትዮጵያን ፍንድረት ቀባታን ኩተኖ ቢየቲን ዲሞክራሲ ደጋፍ ሱዳፊ ኦላንቱ ማሴራ ከበቺ ሱረቲ ቀብዱ ረቲ ሙርታሃ ጀቹዳን አከመን ደገሰሳኒ ጎዱ ጋፈተኒ
So today we have an opportunity to take these important steps in showing our solidarity with the Oromians
ደገሰጉት ጻገተ ሀለቱ መገነ መገሩ ወጥኔንኩን አካ ፈሸላው መናፍስ አከን ይሃን ቃሙን ይበርባደን ሞትማ ዩናይትድ ስቴትስ ራይስ ኢትዮጵያ ራይስ ሰገሌሳኒ ጠገች ፈሰኒሩ ሰንኬሳ ጎዲና ኦክላሃማራ ሴናተር ጄምስ ኤንሆፍ ኢፍሰባሰኒፊ በሬፈማ በሩሌ ዘሂልስ ደሙረት መጠንሰኒ ወጥኔን ሴራ ተኩት ደሚሰደት ቹኒስ ሃውስ ሬዞሉሽን 1218 አካ ኩፊፈሙ መነመሌ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሚቸ ኢሄሰኒ ትራት በሬፈማ ሳኒኬ ሰብትስ ኢትዮጵያን ከራ ጅጅረማ ጋር ተጅራቹ ዱበተኒ አካ ፈከኘትስ መቃሙ ሙምቸ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ሃራ ዶክተር አብይ አህመድ ካሱቃን ዶክተር አብይ አህመድ ፍራክ የይሮ ኤራቱራኒ ኦንኮሎጂስ መደርብስ የሮን ኢትዮጵያ ዳወደት ኢሳነርጌ ማሪአጤራ ፉንዱራ ጋሪዳፍስ ወጅን ዋቀፈለጤራ የቹደን ወጥኔንኩን አንይሮሳን ኤገኔ ኢትዮጵያዳ ጫራንኪን ነሙ ቀባ ጀደኒው ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲ አምባሳደርን ኢትዮጵያ ኦቦ ካሳ ተክለ ብርሃን ጣሊያ ኤብለ ሰገል በረኩመለማስ ቁጣሰደት በሬፈሜፊ ሚሴንሰተ ኮንግረሲ አሜሪካቲስ ጄኡን ወጥኔን ሴራ ተኩለመሰደት አንይሮሳን ኤገኔ አከሱመስ ድጎጎራ ጀቹደን መንኒ መርቻ ወጥኔን ኢሃቴስ አከን ደበርሲኔ ጣላያደን ጋፈተኒው በከቡአን ኡመታ ጉድና ኒጀርሲ ክሪስማስ ገሩ ኢፍሳ ወጥኔን ኩን እርገረጋሰሜ ቦደ መነመሪ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ሂል ፉንድረቲ ሚዲያሌ አዳዳቲ ከነንረቲ ዋንጀዳን ኬሳ ሳንፋሌ ሱዳን ኢትዮጵያ ኬሰቲ የሮጅጅረምኒ አንጎጅሩ የሮሁንድማ ዋን ዋደ ገለም ባየዳ ሆጂት ገሩን ጅጅረሙ ጀደል በከቡአን ኡመታ ጉድና ኮሎራዶ ማይክ ኮፍመን ከራሳኒቲን ሃልቀቢን ሰምርገጠለነማ ኢትዮጵያ ኬሳ ሆጅማ ቢየቲን ዩናይትድ ስቴትስ ወጅን ሆጀቻ ጅርቱፍ ኩፉታ ኢፋንሊሰሲ ጀደኒሩ
productive to the relationship of the United States with the government of Ethiopia
Hariro United States if motum Ethiopia giddu jiru fi tumsa motum michi dule farasho kesu mafgodu kafallesu
bakabuan ummata godina New Jersey Christmas barakumala mafshan Ethiopia da wachudan hogento ta biyettitin walgahaniru itta mirgedala namati fi yakka motum ma Ethiopia hojjetutu akasan jedanitti ergesi imma Ethiopia ratta katiye fatan isangosi
Well, we met with President Mellon, and that's after an egregiously flawed election, which was stolen. People were being gunned down in the street. People were arrested. There was a massive amount of...
Filannoon garmade walin aaman kan hatame sun ega geggeessame booda President Mellon hojii wal argine. Namoonni karaarratti rasaasaan adeelamanii ajjeesaman, karaarraa qabamanii hidhaman. Dararaa guddaatu irratti geggeessame namoota sanarratti kanneen ajjeesaman irrattis yeroo sana yeroo jalqabaatiif Ethiopian Human Rights Act yookaan seera mirga namoomaa Ethiopia ka jiru wixinee seeraa kana ni dhiyeesse. Yoo nuti akka Kongiresii United States'tti damee White House kan hoogganaa olaanaas dabalatee jechuudha hin dubbanne eenyu haa dubbatu? Nuti biyya saboonni sablammoonni marti keessa jiraatanii hundinuu as jiru.
Karaa biraatiin miseensota mana maree United States fi qaama mootummaa United States'n alattis wixineen kun akka milkaa'u dhaabbileen adda addaa hojjechaati turaniiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatu fi saboota Itoophiyaa kaanirraallee dhaabbileen adda addaa hirmaatanii miseensota mana maree kana wajjiniin hojjechaati turaniiru. Kaleessa gara galgalaa egaa akkuma wixineen sun dabarfameen booda gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bakka itti namoonni hirmaatan hundi ibsa kennaa turanii fi gammachuu ofii itti dhiyeeffachaa turan ala fuulduraa Kaapitol Hiil mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti argamuudhaan namoota lamaan tokko dubbiseera.
Maqaan kiyya Tashitee Waaqooti. Dirataa Waldaa Hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesotaa irraa dhufe guyyaa dhaa House Resolution 28 namni tokko iyyuu oduu afoo isaan dhaabanne darbuu isaatitti gammachuu guddaa tunutti dhagama. Bakka hawaasa Oromoo Minnesotaa bakka bu'uuni gammachuun kunini gammachuu ijoollee biyyatti haala malee sirna malee mootummaa nama nyaataa saniini ajjeefamanii bakka isaanii bu'a. Kanaaf gammachuu guddaa tunutti dhagame mootummaan Itoophiyaa haala keessa jiru kanarraa saffiseetiin gara nagaha gara ummata hundaa qixa bulchu ummata hundaa nagaan bulchutti akka darbu abdii guddaa qabna.
Maqaan kiyya seenaa Jimjimootiin ani dura buutu COHAD yookiin ammoo Coalition of Oromo Advocate for Human Rights and Democracy kan irraa dhufe naannoo Chicagooti. Baay'ee gammadeen jira. Historical moment jedha. Nama baay'ee walitti fide. Ka dalagaa nama it is so many people. So many voices kan dhaga'amne kan dubbanne kan resolution kana godhe namoota 100 as keessa jira organization kara 10 jira organization hedduu hedduu nga tokko turbaatu ka akka Amara Association of America ka akka OAA Oromo Advocacy Alliance wajjin dalannu akkasumas Human Rights Watch Amnesty International Freedom House Waldaa Itoophiyaa so many communities there's about 32 community Oromo community government of the community that are so much so exciting.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin waajjira dibbi himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa irraa ibsi har'a bahe mootummaan isaanii murtee mana maree Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'oota uummataatiin irra gahame kana balaaleffateera. Kanumaanis walqabatee immoo ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoon miidiyaa biyya keessatti ibsa kennaniiru.
የአሜሪካ ኮንግረስ HR መስዋዕትነት በመባል የሚታወቀውን ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና
በኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከHR በተኮፍ ዲደሚን ሰደድ ጅረሙን በከሙ ረጋሲ ሱዳን ሙርቲ እንደበሰ ከሄሮሳይ ገተከን ተይኒፍ ከተው መለከተይ ደከነን ይድሱ sababaan isaa immoo Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduutti hariiroo yeroo dheeraa turee fi dantaa gamlameen irratti hundaa'etu jira. Gama biraatiin dhimmoota murtiin kun yeroo ammaa kaase akka mootummaatti dursineen utofii keenya adda baafannee dhimmoota irratti hojjetaa jirruuf ka jijjiiramoowwan hedduun irratti mul'atan ta'uu isaaniiti ka beekamu. Kanaaf murtichi ka yeroo isaa eeggates miti ka ta'u males miti jenna gama keenyaan.
Dr. Nagariin miseensota mana maree Ameerikaa wixinee seeraa kana fuuldura dhaabbachuudhaan yaalaa turanis galateeffataniiru. Egaa wixineen kun seenetitti reefu dhihaachuudhaan deemaa koongirasiin damee lama waan qabuuf egaa sadarkaan itti aanee jiru maalinni kanatti aanee maaltu ta'a? Wixineen kun seeran taanee seera tahee bahuudha. Maaltu barbaachisaa an jedhuuf asuma naannoo Waashingtan DC irraa naman dubbisen qaba. Garasinsin dabarsa.
Maqaan koo Ruqqaa Ayyaanaan jedhama. Dhaabbiyaan wajjin hojjedhu Oromo Advocacy Alliance jedhama. Nuyi dhaaba adda addaa kan Oromoo ta'an koominitii keenya keessaa akkasuma immoo koominitii Itoophiyaa keessaa kan biraa kan ta'anii akkasumas immoo Aboli International ta'ana ka Human Rights Watch Amnesty International wajin wali wajin hajin ne wanta kana gar fulurat ibatur
daga wutinin ku ne erga manat ihate tuturera bara darbe bara kuma la maf kudatur ga ihate ture amma me malin rage kene darbe roje damu malin ne
mana mari America darbe jira amma seratil lengi jiram ne garu
wani ti anu mali mal egdani darbe jechun kuni hika samalin ummataf mal jechuda
wutilain kun darbusa hika baye gudda qaba utumalle state department in american embassy statement yedda dakenani hammati qami motuma america kuni sirna bulchinsa motuma ethiopia ibay san sabaratti gaggeessani irratti akka kanatti dubbate hin beeku konaafi kun waan guddaadha kun kanatti garu kan gasin yoki warra seerat tumo wutilain kana gara seerat jijjiiru danda'u seeratoro jijjiiramu dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti caalaa geessisuu danda'a kun gargaarsa isaan karaa mootummaa Ameerikaa argatan baay'ee guddaadha horiidhaanis karaa adda addaa isarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a.
Tole egaa seeratti yoo jijjiirame dhiibbaa qabaachuu danda'uudha han jettu hoom jijjiirame jettee yaadda warri amma miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjechaa jirtanan akka bakka bu'oota uummataa Kiris Miiz bakka bu'oota uummataa Ankoloraadoo irraa immoo Maayik Hoofman kaanillee jiru an Minnesoota illee kun hundi isin wajjin hojjechaa jiranii seeratti jijjiiramuusaa kana ammam fudhataa hoomitti ta'a jettan warri irratti hojjechaa jirtan kun.
Amma wixileen kun ergi darbee booda baay'ee gammannee jirra kaayyoon keenya guddaan kan kana booda ammoo akka inni seeratti jijjiiramu irratti hojjechuudha kan kana gochuu danda'u komiinitiin konstituwant kan ta'an uummati Oromoo dhaabolin adda addaa kan mirga dhala namaatiif rispeektii gochuudhaaf hojjechiisanii itti fufanii koongeresii irratti pireeshara yoo ka'anii gara fuulduraatti ta'uu hin danda'a.
Dameen lammaffaa ammoo seeneetis jira seeneetittis wixileen kun. Akka irratti hojjetamaa jiru beekamaadha. Sun maalirra gaheera?
Akka kanaa kan ta'e sanatti resolution 168 kan jedhamu sanatti keessa jira. Amma ammaatti gargaarsa koonsipaansar kan jedhaman gara 25 ga'eera. Kana booda sochiinsa kan guddilee karaa House Resolution 128 ta'e hundumaa fuufamee gochuutu irra jiraatama karaa Senate Resolutionis innis akkuma isa kana darbuu hin danda'a jedhee nama.
Kaleessa yeroo wixineen kun mana mara Yuunaayitid Isteetsiitti dhihaatetti hawaasni Oromoo saboota kaaniin Itoophiyaa achitti argaman baay'ee ture jedha. Haalli jiru maal fakkaata ture?
Gammachuu baay'ee ture hawaasa Oromoo keessaas kan Itoophiyaa keessaas kan biraan dhufanii baay'atanii gammachuudhaan hirmaatanii turanii akkuma kanammoo achitti argamuu isaaniitiin humna saba keenyaa argisiisaniiru jechuudha. Kunimmoo baay'ee barbaachisaadha.
Dooktar Ribqaa Ayyaanaa akkasumas immoo keessummoota keenya kaan sagantaa kanarratti hirmaatan hundaan ulfaadha jechaatiin xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahan.